Nasema basi mianza vinoma na wakileta beef na baki wametapaka hataka wanatupa buti na mangolova
min kona kabunde
yoga miyoga matogora
nasa
biti ki bounce blena ni bamba ma niko na mitungi na maganji na maganja ma panda ma yotu andama nishe mpaka kwenye ba tuko na kakitu na niwasha ni kami ni ta onasa fast ni six zoe shi aga kan kiliza ma pain mara moja kama better pan better than that you want better than the red is tani lopa kwenye beat na ni ta Damu kama kandiba Ni damu kama kandiba Ni damu kama kandiba Teza kilamba na ninyonye kama kandiba Damu kama kandiba Ni damu kama kandiba Damu kama kandiba Teza kilamba na ninyonye kama kandiba Baby uko lirikali fit kama iyo skirt umeva And me I come in peace kwanza kama biti kapuka Bitiko kwa DNA tabiri umebanjuka Ha! Ha itabidi umebanjuka
Wenda deal 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 baby girl do real deal Numa ana neno tamu kila time mina spill Ipata na kwa clubs unajonda lipa bill Basi nda ukae na mejuna jwa mina kufeel
Siezi kukansol kama madi ya makora Banige penda kwa kwa life yangu vimeja Nibaki nawe mpaka tushike makora Suna jwa mina we ma baby siwa ni danger Damu kama kandiba Ni damu kama kandiba Ni mdamu kama kandiba Teza kilamba na ninyonye kama kandiba Damu kama kandiba Ni damu kama kandiba Ni mdamu kama kandiba Teza kilamba na ninyonye kama kandiba
She's so fine, she's so cool Who you damn name true Akipita na feel so nice Hata nikiwa na my girlfriend Akikubali mimi nitukuna naye Ningependa twende dead tonight Uko fine zaidi ya wote Figu fine zaidi ya wote
Dem ni mtamu tamu 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 Ujo dem ni mtamu tamu Tamu tamu
Minataka kamu
Minataka kamu Mina bang 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 Baka kamu Dem ni mtamu tamu 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 Ujo dem ni mtamu tamu Tamu tamu
Minataka kamu
Minataka kamu Mina bang 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 Baka kamu
Tamu kama kandiba Ni damu kama kandiba Ni mdamu kama kandiba Teza kilamba na ninyonye kama kandiba Damu kama kandiba Ni damu kama kandiba Ni mdamu kama kandiba Teza kilamba na ninyonye kama kandiba